I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water.
It's not an easy skill to learn.
Kicho cha friend, mi ni awesome and mi mkali lyrically ni me awesome man. Sijidai na looks, fisherman juu ya maji na drop lines na hooks. Rap Michelangelo, ninachonga insha, zinachora picha. Ama iko aje jo, zangu ni kumada beat. Siku anza beef, love the bike collateral. Damage, just joking say. Later the latter tuone kama uta manage. Nasema one word like poof, na uta vanish. Nina damaging skill, cold flow, gas no. Cheki kalamu kiski, niko bado ill. Miko bado field, na chedamu kispill. Spartan, nabeba kichwa kongono yangu kispin. Crowd kwa hami kiscream, I'm the realest in this. Nasi ache hip hop, I rest in peace yo. Easy rap, kongu kitu easy na. Niki come through kwa mic nuwaja ikiban. Vipi man, wanelewa niko filthy na mini fiam. Hawa wezi neka chini man. Hizi rap, kwangu kitu easy na. Niki come through kwa mic nuwaja ikiban. Vipi man, wanelewa niko filthy na mini fiam. Hawa wezi neka chini man. New school hapa, usiniite old school ama new school rapper. Na make none believer kuchange views too. Aha, haki utatishwa. Kama big fan na biggie waki unganishwa. Ndio zito, aha, na your skill evil. Nikiandika ni kama na battle still biko. Nikichora yado, still niko. Kama klepto flow, yangu radi. Tangu jadi, hata ingawa slept on. Hayafanya igande, hayape, haina say. Na ifanya regardless, si doa mafem. Hii ni love, nili have kufunga doa na game. Na ipotenda love, nikishika pena pad. Nina lenga fad, pengine sita penya bad. Haina noma, ata nisipo go viral. Nita dine and goma, and that's love. Easy rap, kongu kitu easy na. Niki come, through kwa mic nuwaja ikiban. Vipi man, wanelewa niko filthy na mini fiam. Hawa wezi neka chini man. Hizi rap, kongu kitu easy na. Niki come, through kwa mic nuwaja ikiban. Vipi man, wanelewa niko filthy na mini fiam. Hawa wezi neka chini man. Game si mchezo, mafala umezwa. Wajanja uchezo, hata wenye wezo uwezwa. Nakanikiwa rada, liwe liwalo. Nafanikiwa hapa, kama books bila supporters na anguka. So na shukuru fans na rabuka, neno kwako. Yo, no man is an island, masela wana sell out. No man ni manaira, misina wivu. Time itatofautisha katia mbichi na mbivu. Utatani wako addicted, ile extent watago. Doko fan wakubalike, kuficha truth ni kama kudrop bombs hell, na drop bombshell. Vitu mnaandika, mtahit then, mtapotea kaila kruja bambika. Ama ka dinosaur, vampires na zombies. Kwa showbiz na mziki ata haina soul. Easy rap, kongu kitu easy na. Niki come, through kwa mic nuwaja ikiban. Vipi man, wanelewa niko filthy na mini fiam. Hawa wezi neka chini man. Hizi rap, kwangu kitu easy na. Niki come, through kwa mic nuwaja ikiban. Vipi man, wanelewa niko filthy na mini fiam. Hawa wezi neka chini man.